Copa la Caucha dot com.
Copa la Caucha dot com.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. And we care what I can do. Ujaba. Yo boy, yo mobs. Let's go.
Esta camana ni huevo navica con ti man. Baby vende la patuse. Dipo ni ve la mano neime. We saka mano sante la batu de batamba. Bafuna banca de kata. Almami kala vela kanyi mbaka. Baby ni besa ho. Avale ti te tu ame muli sigeti. Siba siba ho. Baby ni besa ho. Peso kamba zunga wame kuli beme kafu. Iwe ni nacho. Timu vini ni dola. Uka samba ni plus. Yako sufo singa. Baby ni nacho. Chibu vini ni dola. Tumafuna na
spes. Yo, best freshest name in the game, ladies and gentlemen. Beauty yako sufo singa. I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, umumuchi for Montico. How I can't breathe on a bushiku. I just be thinking about you. Ndato tela less I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fe wa di pesha. Self esteem unizale tabesha. She's my piece, ita kampela pressure. Wishe ile langati tuwa wa mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa ho.
Abaleti tetu wame muli siketi. Siwa siwa ho. Baby ni besa ho. Peso kamba zunga wame kuli beme kafu. Iwe ni nasho. Chibu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chibu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula konedi weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siri asati mwana wadibiali kamo kava. Pavembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elwa I beauty wakamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda wa makamba.
You a baby ni besa ho. Abaleti tetu wa memuli siketi. Siba siba ho. Baby ni besa ho. Peso kamba zunga wa mekuli pemekabu. Iwe ni nacho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Chimu vini.
Apachano chavuta. Na magelo pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje fose babakanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nacho.
Ololibe na make up. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na back up. Baby you.
Iwe ni nacho.
KMP worldwide. Kabundi kapish. Chue mpala chava nyama. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka. It's the Sean Kester, what up?
Kunchanga kumies.
Urijama.
Spock smiling. Mose Dima.
Iwe ni nacho.
Mwimpo zipo, kopa la kaucha dot.
Iwe ni nacho.